jovem. Tá nega. Tanika, nishafika, bado masa, tamka yojina mara kadha. Media marapo me expire, una ringi ya mazi shafanya meza. Sani zime uone giza, chana ifika tumilete bala. Toshi kenjia yobea utafika, tumi akili mentumi ya pesa. Simi mbali jileta kwa keja, sitoki sitoki, hapa na kesha. Jo, nika ni ya.
Nika stay but I'm not even there. Mahita bada na stea, steam ya kega mani ya belea. Niki step tunaendelea, iduka stay but I'm not even there. Mahita bada na stea, steam ya kega mani ya belea. Niki step tunaendelea, iduka stay but I'm not even there. Mahita bada na stea, steam ya kega mani ya belea. Niki step tunaendelea, yo.
Chunga mamanzi mayakuza, game na itani kiyakuza. Fikisho lete kiyakuza, gang yote niya mayakuza. Abad, abad, dan, katan, fika roksa city upate bala. Life ya kigangsa tu vile nafa, mess na gang ujipate kwa pipa. Leteni mbanga pia tuja kata, sichana kwa renika mini satan. Koti nifika, fungwa mashtaka, nika ni yakuza. Nasaka do, unasaka manzi wako na tako. Napiga show, we piga gym, jo ongeze maso. Sifanyangi vitu ki ovyo ovyo. Kani ngoma neka kwanza kwa vyombo. Kifika kitchen ishaku wa moto. Tuja zeneti ishapata soko. Imepata soko. Lines angu straight bila rula. Luku japiga jandula. Siamini za bari ni ruma. Tumia kondiko tupeane mimba.
Tuka stay but I'm not even there. Mahita bada na stea. Steam ya kega mani ya belea. Niki step tunaendelea. Tuka stay but I'm not even there. Mahita bada na stea. Steam ya kega mani ya belea. Niki step tunaendelea.
Amuni yakuza.
Daily motion no fear. Rap me na shika bila gear. Let a beef mina kuja na chama ya mbuzi. Hey, don't get near. Zuza na mimi ntakocha na injury. Kocha bado mini referee. Mini mdidli kama hakuli no stress. Mutafu na makalubi. Hita na cheki kwa gallery. King Jung mwimi kwa hatari. Dami trapa sarkane for peace. Soro ju niko sona retreat. Niko ill tu sana. Shut mina kupakshinda mkunga. Say yes bana. Tadi tuka rap na flavor ya rumba. Niko ill tu sana. Shut mina kupakshinda mkunga. Say yes bana. Tadi tuka rap na flavor ya rumba.